uchungu nayopitia unayaona. Sunasema nikisema mambo yangu kwako nitapata neema. Maana leo kama jana, jana kama leo, kila siku minalala kesho, hata jana nimelala leo. E Mungu basi kama nina dhambi sana, angalia familia yangu, mwangalie mamangu, mwangalie na baba yangu. Mungu wangu pia nakuomba sana, bariki niwapendao, bariki masela kitani, bariki washikaji zangu. Nakuomba sana, sijajipata. E Mungu Baba, fungua miamala, bado linakata, muone mtoto Mama Samia na nja. Pesa ndio inafanya watu wengi washinde nja, nja ndio inafanya wengine waibe. Najua nazingua sometimes, ubinadamu najisahau. Unisame. E Mungu basi kama nina dhambi sana, angalia familia yangu, mwangalie mamangu, mwangalie na baba yangu. Mungu wangu pia nakuomba sana, bariki niwapendao, bariki masela kitani, bariki washikaji zangu. Nakuomba sana,